I smoke, I drink, till I pass out. I roll, that skank, till it lights out. I smoke, I drink, till I pass out. I roll, that skank, till it lights out. Rosha njugu na mwanangu, punja njugu na mwanangu, washa kama bande zangu. Tap tap kwa makali, pisha blues kwa wenzangu, kinonea na wanangu. Usifike pande zangu, usipite pande zangu, usifike pande zangu. Jicho nyanya kila mara, ukiflex, unakabwa, ukitrip, puna wagwa. Tumejihami na masela, tumejihami na mababa na makali, no snitch. Tuko juu kwa kamanda na masela, engineer, we just came from a mission. Chukua tungi, chukua pepa, chukua roster, deli toa toka. Tuko biti na masquad, jileto sheli bitu kitupata uto tukosta. Usiku tunatoka, hakuna kuogopa, matumbiri wanaota. Pick a boss, spend it all in a day, pick a boss, spend it all with my team. Pick a boss, spend it all in a day, pick a boss, spend it all with my team. Mwanzo mpaka mwisho tunafinika.
Finika.
Tungi kwa mitungi inamwagika.
Mwagika.
Jioni mpaka jioni nimesizika.
Sizika.
Jioni mpaka jioni nimeharibika.
Haribika. 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 Haribika.
Haribika. Homa kinika Facebook, nambo niggas on the herb.
Haribika.
Homa squad on supply, homa squad on dope.
Haribika.
The weed and the pills got me moving real slow.
Haribika.
Masela wanangu, matire kwa sana. Masela wanangu, mawi kwa sana. I got weed with me, nigga. I got bills with me, nigga. And I'm moving with my dealers, man. I'm moving with my dealers. And I'm drinking this dealers, sipping this dealers. One shot for the killers, one shot for the killers.
Drink, 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 drink.
Haribika.
Choma, 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 choma.
Haribika.
Drink, 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 drink.
Haribika.
Choma, 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 choma.
Haribika. Yeah, 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 yeah. When I'm with my game, man, don't mess with me. Kiwa na wana, oh, shout yako. Walai, bro. Nimeharibika. Wewe. Kuja sasa. Kwa niko nini? Shelly gang. Shelly gang.